asante sana Shabinyaro Twins.
Nauliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nauliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nicheze maenu kidogo msimame, nitikise mabega na chini nchutame. Nasema vipi kwani,
vipi kwani,
staili gani unataka, hipi yani,
hipi yani,
tindo gani? Nicheze maenu kidogo msimame, nitikise mabega na chini nchutame. Napo dance wanapenda, naweka mikogo, ongeza besi, walete huko, waruke makopo. Yani dance navyo ipenda, kama nimerogwa na mada kesi nateketeza, mina wapoteza. Uliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nauliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Machizi boti show me a freestyle, freestyle, na mademu wakali weka mizuka. Pasha 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 pasha,
Shakiti bobo mixa na Gangnam Star,
Opa Gangnam Star. Wake up time,
East na West,
aya aya,
wote twende mbele,
aya aya,
shuka kidogo,
aya aya,
tikisa mabega,
aya aya.
Minavo dance wanapenda, naweka mikogo, ongeza besi, walete huko, waruke makopo. Yani dance navyo ipenda, kama nimerogwa na mada kesi nateketeza, mina wapoteza. Uliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nauliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nicheze maenu kidogo msimame, nitikise mabega na chini nchutame.
Once again, once again.
Nitikise mabega na chini nchutame,
chutame. The Mix Killer.